njagala mu mutima gwo munda muli mwe mbatambulira njagala kumanya gy'obeera kiki kyonanywa kyemandeeta
onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala kuuma kuuma ebyo byonna nange mbikuumye tolwayo baby nkulinze n'omukwano nagwo ngukuumye njagala kabugumuko nyango nsembezeko mu kifuba kyo na buno obusente bwe ndina bubwo twala butwazi bunabiryo byona obina yenarotanga vawe ninzirika tokikola ekyokunkyawa byona bye njagala gwa biyina onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala kora zebinkolera engeri gy'obikolamu nyenya bebe akawatoko zebinnyumira engeri gy'obikolamu bali baganne babi tebakusuuza kuuma bisiringe obina yenarotanga vawe ninzirika tokikola ekyokunkyawa byona bye njagala gwa biyina onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala
njagala kubeera mu mutima gwo munda muli mwe mbatambulira njagala kumanya gy'obeera kiki kyonanywa kyemandeeta
kuuma ebyo byonna nange mbikuumye tolwayo baby nkulinze n'omukwano nagwo ngukuumye njagala kabugumuko nyango nsembezeko mu kifuba kyo na buno obusente bwe ndina bubwo twala butwazi bunabiryo onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala.